Min godi sadama kidol golloɓe nder wulo wulo do rafi hite kuran no he ami nder cuuɗi to rewɓe ɓe dimta ampuluji cargeteɗi kammin godi to kandu fimum no tiiɗi noddewje anni kam woni golloɓe kooƴe gam ɓe ɓeyde minen kajaado fahan kasen guineji gollirɗi
rewɓe no gatta layre sanne nder garki loktorore woɓɓe sayde yotake lebbi jeetati denko wara eta ko handi woni debbo illa hooƴi reedu nder lebbi tati arani ɗi wara loktorore eta gam heɓa tuugal gaɗateengal rewɓe jottitiiɓe e etol laabi nayi amma ɗuuɗal maɓɓe karne on tan ɓe garta ɓe tefa nonnon farsukaaɓe ɓendu saɗarma gooto on nimin goodi ɓe kunnata kure ɗe ɓe kandi ɓe gaɗani.